Take five now. Take five now. Take
five now. Brema.
Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba. Go Baba.
Free next.
Miss Mama, no, when you finally put you back a leo. Sip on scary, the only when you band a ravideo. Hold up, bajaji, kitani, mindo, raisi, wow. Na leo, na laza, nje, zini, na funguo zao. Rais, commander, kipenzi cha wana. Mademu, hawa, minix, nono, mesaliti, chama. Au, mnasema, je, masela.
Oh, baba.
Nuse, nchi, tugawane, mahera.
Dio, baba.
Kwenye shows, au, wow, kingilio, sini, bure. Kwenye shows, angu, mimi, kingilio, kina, kile.
Okay, jawai, kogopa.
Dio.
Japo, na pingwa.
Nasema siya minchi na wala siyati kuima. Nano na kicha, nisha kama tarungu. Raundi himpa kama shoga mtajifungua kuchungu. Ni baba yaga, raisi wa masera kita. Na wanangu tumeshibana kama mlevi na ba. Go,
go baba, go baba.
Naona kama sauti yangu iko fresh hivi. Nipe maji. Nipoze koo kidogo. Have to one the sound of it. Au sio? Twende.
Go away, go away, go away, go away, go away, go away, go away.
Ah. Nipako baba mimbi, wana baba rangani. Nataka nionyeshe mina wao hatuendani. Atupigi mke bwana, tunapiga pesa.
Akichepuka na chepuka ya nini ufe na pressure.
Hinde bongo bwana, ujinga ndo napewa na fast. Shule haiwezi trendi kwa kukosa madawati.
Au mnasema aje masela.
Go baba.
Nyuze nchi tugawane mahera.
Dio baba.
Go baba. Go baba.
Yuggins in the building. It's a 966, baby. Shoot him in. My fool, I see you, bro. I am the true name. I'm tough, yeah, I'm tough, fire. I see you, son.